Aê! Aê! Zonke zintwana ziqhelile, zicingo zintsebu zivelile, zinja zami zona zingenile, andiboni nomfula siwelile. Kanti kuthe nezintwana zadlala kancinci ziboni singenile. Kanti kuthe nezintwana zabamba ziye angathi zebiswekile. Zonke zintwana ziqhelile, zicingo zintsebu zivelile, zinja zami zona zingenile, andiboni nomfula siwelile. Kanti kuthe nezintwana zadlala kancinci ziboni singenile. Kanti kuthe nezintwana zabamba ziye angathi zebiswekile.
Ndiswiti ngathi ndiswekile. Bajikele ibuyele ebhekile ingasa kwidrift ndisongile chin bonke balibhekile ityani umlambo ndiwelile khangela igwala ndiphikisa ukulala situnga buzu nozala bulela abadala kuphele niqala vuma uvesi niqala esiba ndabhala ndijula amagama umgama wona ndawuhamba sembini nothaba ndilwe nokulamba ithamba ndishisokolanga vuleka amasango kuphele nephanga umsini ndishayelo ntanga qabela amaxhaki nxuba kaxhaki saka xasele mbhala
jongo lami wemakhosi thokozani Kavuli ndlela thongo lami wemakhosi thokozane Ithi sekufika ixesha lethu I'm just out there trying to get paid Ngithi mama ungakhathazeki Whatever happens, I'ma get paid, yeah. Zonke zintwana ziqhelile, zicingo zintsebu zivelile. Zinja zami zona zingenile, andiboni nomfula siwelile. Kanti kuthe nezintwana zadlala kancinci ziboni singenile. Kanti kuthe nezintwana zabamba ziye angathi zebiswekile. Zonke zintwana ziqhelile, zicingo zintsebu zivelile. Zinja zami zona zingenile, andiboni nomfula siwelile. Kanti kuthe nezintwana zadlala kancinci ziboni singenile. Kanti kuthe nezintwana zabamba
Bulela umakhulu, wangigcinela iswekile Ndaqhuqa naqonda ndafunda ngoku ndisokophephile Bandibiza ngoswiti, swekile swekile Ubhuti onencasa, ntwana zatshansa semva zishekile Bulela umakhulu, wangigcinela iswekile Ndaqhuqa naqonda ndafunda ngoku ndisokophephile Bandibiza ngoswiti, swekile swekile Ubhuti onencasa, ntwana zatshansa semva zishekile
Kavuli ndlela thongo lami wemakhosi thokozani Kavuli ndlela thongo lami wemakhosi thokozane Ithi sekufika ixesha lethu I'm just out there trying to get paid Ngithi mama ungakhathazeki Whatever happens, I'ma get paid, yeah Zonke zintwana ziqhelile, zicingo zintsebu zivelile Zinja zami zona zingenile, andiboni nomfula siwelile Kanti kuthe nezintwana zadlala kancinci ziboni singenile Kanti kuthe nezintwana zabamba ziye angathi zebiswekile Zonke zintwana ziqhelile, zicingo zintsebu zivelile Zinja zami zona zingenile, andiboni nomfula siwelile Kanti kuthe nezintwana zadlala kancinci ziboni singenile Kanti kuthe nezintwana zabamba ziye angathi zebiswekile